Yo, boy, ZA to the double I. D.
Yeah, huh. Uso wimbo ni speech. Na utuba kubwa kwa mkudo kwa ibilisi kwa snitch. Na preach ish like this. Na pika onyo mpish. Na udananda wako ndichi untish. Andama zish. Juzi umetoka bush la watown na unavimba. Tumekufunza kush la ubangara na unatinga. Umebadili wara ndugu zako mewasahau. Kiburi jeuri tharau. Umepanda dao kumbe mshamba tunakuchora. Pamba ni za kikora. Danga kwenye vijora na namba tusha kupora. Famba unachochora. Mbambamba kabimu kora kwa kamba una jitamba kumbe mwanga no shadorora.
Stop it.
Na hata ukinikuta ni menyuti. Ukinita sigeuki na ukingase ni mashuti. Mwana gani unabweka kumbe puse. Ujifichi kama uchi asha kumsima tu.
Sunaona mtani na voshesh. Mtana getting right with my paper. Walai swezi sepa. Igee mina cheza now. Hey mnile mpaka fedha zao. Kula nao sani moja. Yeah I thought I told you. Na kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you.
Yeah,
yeah.
Mapafu yao mabovu watuwezi kuongozana. Pumu so rafiki kwenye hurefu wakina. Kama siri liyo design mamlaka na voku chana. I've been making shit shake man, you just a beginner. Yeah. Sina vita nye pesi na komatu kibishi. Ona navyo dhibite kikariki kikiti. Uje siri unongezeka kana safiri na maiti. Siri ya watu wawili siyo siri mtaji snitch. Naendelea kiufundi, nilivushe likundi. Niko focus mpaka kope aziumbi. Sileti ucheshi kwenye uzushi kwangu utafunzwa vingi. Napanga kete juwe kete mpaka na force kingi. Posted on the street corner like a light pole. Getting paper so we drinking by the caseload. Still going places out here that they can't go. And coming back home late with a bankroll.
Soon on I'm turning up a shish. Tryna getting right with my paper. While I swear this paper. He gave me na cheza now. Hey, mnile mpaka fedha zao. Kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you. Na kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you.
Uno baby
yeah.
Napenda wakikunja na wanyosha na sio kazi. Wakichuja na wakosha na sio msafi. Na wakata kiu na povuja na sio maji. Kwenye mbinu za hela na wakuta na sio mangi. Kama mimi toka lini na wapi. Kutoka chini niko mjini niko shkopa na kazi. Mtatozwa mtatoswa mkikosa isabati. Moja ni moja mtachoka mkingoja na fasi. Cheki jaribu sasa bwa mdogo jaribu haswa. Ukinijaribu mimi unajaribu kudata. Jaribu kusoma usiharibu kurasa. Ukijaribu kutoka usiharibu kitasa. Kokote nilipo ndo vyote vilipo. Usichoke usiogope kwani kokote ni pito. Ugumu ni njia pia usichoke mapito. Moko wa miujiza nita mwisho kwa heri.
Soon on I'm turning up a shish. Tryna getting right with my paper. While I swear this paper. He gave me na cheza now. Hey, mnile mpaka fedha zao. Kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you. Na kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you.
Yeah.
Soon on I'm turning up a shish. Tryna getting right with my paper. While I swear this paper. He gave me na cheza now. Hey, mnile mpaka fedha zao, kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you. Na kula nao sani moja. Yeah, I thought I told you. I thought I told you. I thought I told you.